and I did them self. This is Colombia only. You feel it? Bantilla line, yo Kizzy.
You look money and tough.
Wadakuwa na nikataga system. Pezila ko listen if I was in baby. Umedam shu medam shu. Baka ni me blow. Umedam shu medam shu. Mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Benzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti shindilia na loki.
Baby you look silly. Baby you look naturally. Baby you look so fine.
Pone moyo kama chapati. Misimame wima kapemeza nyati.
Kumibia mama.
Mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Benzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti shindilia na lo.